kun sagale amerikati sagale amerika sambata abdulbata galgala kesa sala ma fulakka jilqabe anga sa sadit meter bandi digdamilam digdamishani sodomi tokorat washington dc ra saganta fan oromon satellite ratta tamsas kanapa amma jilqaba akkamoltan ordofto takenya saganta kenya ra kesat gabasalef qopile torbandar bekana kesa tamsafaman kesa kannem filan irradevin sinagesisuf qindefanne jirra kanisin kesummesu antojube horati hanqatumro saganta kenya takkan wolin turtan sinafera am gara qopitanu tceina
Konkolaatan gargaarsa guddaa erga baatii bitootessaa keessa walii galtee waraanaa labsame as kan waraanaan raafamte naannoo Tigraay torbee darbe dhaqqabee jira. Tattaaffiin kun jaarmulii gargaarsaaf naannoo sanaaf deebii kennuuf tattaafa taa'innaa jiranitti naannoleen ollaa sababa walitti bu'iinsaaf gogiinsaa hamaatiin gargaarsa waan barbaadaniif qabeenyi hanqatee jira. Gabaasaa Liindaa Giftaash bafaqaadu dhiyeessa.
Gabaastun sagalee Ameerikaa Liindaa Gibistaashi bulchiinsa naannoo Affaari magaala Samaraatti argamte dhaabbata mootummoota gamtoomaniitti sagantaa midhaan nyaataa addunyaa yookaan WFP waabeffachuudhaan akka gabaastetti torban kana keessa midhaan nyaataa fi wanneen baraarsa lubbuutii fi barbaachisaa ta'an tooniin 15,000 gara naannoo Tigraayitti fe'amee jira. Gargaarsi hedduu barbaachisaa ta'anii fi xiyyeeffannaa barbaadan immoo xiyyaaraanii qaqqabaa jiru. Walwaraansa humnoottani mootummaa federaalaatii fi hidhattoota adda bilisummaa uummata Tigraay gidduutti taasifamaa tureen kan ka'e karaan gargaarsi namuumaa irra deddeebi'uu danda'u ji'oottan sadii fi addaan citee ture. Akka dhaabbanni mootummoota gamtoomanii jedhutti walitti bu'iinsichi namoottan miiliyoonii 4 fi qabxii 8 ta'anii akka beelaa fi saaxilaman taasisee jira. Adrian van der Naap Itiyoophiyaatti itti aanaa daayireektara WFP ti. Akkana jedhu.
We hope at the end of this month, because the momentum is really picking up now, we hope to be able to have done 30,000 metric tons.
Dhuma ji'a kanaatti abdii qabna. Sababaan isaa haalli jiru ol ka'aa deemaa jira. Torban lamaan kana keessatti midhaan nyaataa fi mi'awwan midhaanii wal qabatan meetirik toonii 30,000 Tigraay ni galchina jennee abdii qabna. Amma dhuma ji'a Waxabajjiitti midhaan toonii 100,000 dhaqqabsiisuudha karoorri keenya.
Karaan gargaarsi namoomaa ittiin dhiyaatu magaala guddittii bulchiinsa naannoo Affaari Samaraarraa ka'ee gara Maqaleetti geessu kan baname jalqaba GIA bilaati. Yeroo ammaa karaan banamaan Tigraayitti geessu isa kana qofa. Magaalonni walakkeessaa fi kaaba Affaar jiran adda bilisummaa uummata Tigraayiin aleellaan irratti raawwateeraa jedhu namoonni sababa walitti bu'iinsichaatii fi qe'isaaniirraa buqqa'an. Haleellichi jiraattota naannoo sanaa miiliyoonii 2 ta'an keessaa walakkeessa isaanii qe'isaanii irraa buqqiseera. Addi bilisummaa uummata Tigraay ji'a bilaa keessaa ibsa baaseen naannoo Affaar seenuun isaanii sodaa nageenya isaanii hir'isuudhaafi akka ta'e himee jira. Akka addi bilisummaa uummata Tigraay jedhutti humnoottan Affaari ji'a majjii keessa Tigraay keessatti haleellaa taasisuudhaan karaa gargaarsi namoomaa ittiin dhiyaatu cufanii turan. Hogganaan ittisa balaa naannoo Affaar Mahammad Hassan Affaari sibiilota Tigraay irraa jibbiinsan qabu jedhan itti dabaluudhaanis.
This is a very unique humanity because of they are sending troops to kill us.
Kun haala namoomaa baay'ee adda ta'edha. Maaliif jennaan isaan nu ajjeesuudhaaf loltoota nutti ergan garuu nuti immoo midhaan isaan nyaatan ergineef lolichi ka jalqabame TPLF TPLF'n weerarri karaa uwwatame bakka bu'aa kanaani nuti garuu uummata Tigraawwaniin
wantoota cimaan qabnu. Hanqinni nyaata madaalawaa dabalaa deemaa jira. Ji'a muddee darbe keessa maatiiwwan 180 wabii midhaan nyaataa dhabuudhaa fi saaxilamanii turan. Ji'a guraan dhalaa keessa akka adda bilisummaa uummata Tigraay jedhetti ijoolleewwan 23 ta'an nyaata madaalawaa ta'e waan hin arganneef balaa du'aatii fi saaxilamanii jiru. Haa ta'u malee dhaabbileen mootummaa fi dhaabbileen gargaarsaa rakkinni akkanaa Affaariin dabalatee naannoowwan ollaa keessatti akka jiru himan. Saayid Muhammad hojii gaggeessaa waajjira bakkee kan dhaabbata miti mootummaa Save the Children jedhamuuti.
There is a double burden for on the community. The first one is the current conflict, which
awasa kanarra kajiru barakna lama inni jalqaba walitbuinsa isatajajila bishanif tajajila wanbu rabro eddu addanku te okan barbadese isaratmo hongen darama kabrada wogotane du dabrani faffaronge ke sejira kanafu hongen matansa awasa kanaf darama kabrada jechun dendama
Rakkinni idilee addunyaa inni biraa kan akka wal waraansa Ukraine keessatti muudate tola ooltonni akka bakka adda addaatti hiixatanii taasisuusaati. WFP irraa akka vaandeernaaf jedhanitti ji'ootan jahan dhufan keessatti Itoophiyaatti tajaajila gargaarsaa kennuudhaafi hanqinni baajataa doolaara miiliyoonii 500 fi miiliyoonii 22 jira. Kana keessa hanqinni doolaarii miiliyoonii 200 fi miiliyoonii 20 Tigraayin dabalatee naannoowwan kaaba biyyattii kan miidhuu danda'uudha.
But we are running out of resources very fast. So our nightmare is that we have created that positive environment.
Dhiyeessiin gargaarsaa harkaa qabnu dafeedhumaa jira. Kana kan nu wareersu haala gaarii sana uumnee jirra. Karaa saaqame sanatti fayyadamaa jirra. Garuu immoo dhaabuu qabna. Wantundinuu gara haala baatee eblaan dura turetti deebi'uusaati.
Hojjettoonni gargaarsa namoomaa akka hariitiidhaan hojjechaa jiran dubbatu. Balaa beelaa hawaasa biyyattii keessatti babal'achaa deemaa jiru hanqisuudhaaf. Konkolaattonni gargaarsa namoomaa fe'anii kan isa wixata darbe maqalee seene caalaa karaarra jiruu jedha. Gabaasni Lindaa Gebitaashi sagantaa midhaan nyaataa addunyaa yookaan WFP waabeffachuudhaan qopheessite.
Hordofaa jirtan sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti.
Erga wal waraansi humnoota mootummaa Itoophiyaaf riphee loltoota naannoo Tigraay waliin bara 2020 jalqabee qaamni lachuu humnaan gudeeddii akka meeshaa waraanaatti fayyadamaa turan Henry Wilkins dubartoota naannoo Amaaraa 14 miidhaan akkasiin irra ga'e jedhan dubbisuun gabaasa erge kunoo. Lafti ol ka'aa Itoophiyaa bareedina isaatiin kan beekamoo ta'aniif erga waraanni biyyattii baatii muddee keessa xumurame as baay'inaan nagaa kan qaban ta'uu isaaniitu mul'ata. Garuu miidhaan qaamaaf dhukkubbiin ni jira. Dubartoonni bara darbe baatii hagayyaa hanga adoolessaa gidduutti humnoota adda bilisummaa uummata Tigraay yookaan TPLF kan naannoo sana weeraree tureen humnaan gudeeddiin irratti raawwatamuu himan. VOA'n dubartoota 14 magaalaa Marsaa, Waldiyaa, Gaashanaaf gandoota magaalaa Laallibalaatti dhiyoo jiran keessa jiran haasofsiise. Yaaddoo nageenyaaf jecha VOA'n eenyummaa isaanii akka eegu gaafatan kan lubbuun hafan tokko maanguddoo waggaa 70
He asked me to go to sleep with him, and I begged him not to. Why on earth would you want to do this, I replied. You are young, and I am old enough to be your mother.
Isa waliin akkan ciisu na gaafate. Anis akka kanan gooneen kadhadhe. Maaliif kana gochuu barbaadde? Jedheen deebiseef. Ati dargaggeessa animmoo umriin koo harmee kee ta'uuf ga'aadhan jedhan. Haati ijoollee 6 tokko loltoonni sun guyyoota 6 of bira isaan tursuu dubbatu.
One of the 19 soldiers who raped me came to my home. He hit me on my waist and tied my hands behind my back. One of them raped me there in my house.
Loltoota 19 na gudeedan keessaa tokko gara mana koo dhufe. Mudhii koo irra na rukute harka koo dugda koo duubatti na hidhe. Isaan keessaa tokko na gudeede achuma mana koo keessatti. Sana booda isaan waliin na fuudhanii 7 tokkoof nyaata malee na tursiisuun guyyaa guyyaan na gudeedan jedhan. Narsiin hospitaala Waldiyaatti argamti tokko dubartoota humnoota Tigraayin yeroo naannoo isaanii weerarame gudeedaman jedhan 10 ol ta'an yaaltee jirti. Gabaasni bara kanaa Amnesty International baase akka jedhutti naannoo Amaaraa kutaalee kabiroo keessatti humnaan gudeeddiin bal'inaan raawwatamuusaa ragaan jiraa jedha. Haleellaan kun garii gudeeddii jumlaa humnoota Amaaraatiin Tigraay keessatti raawwatameef haaloo bahu akka ta'e kan amanu yoo ta'u gareewwan mirgaaf falman bal'inaan gabaasaniiru.
we are doing this because your forces are harassed. And they have did this to our women, to our mothers, to our sisters. It's not a justification.
Kanaka gochaji rumnoni ke san kanamara yukan umniti sabiya Ethiopia dubartota ke nyerati hadori ke nyerati oboleti wan ke nyerati wan kanara watani fijeran. Kun haka debisun tau.
Gabasa gudeddi TPL fin raawwataman jedhame ilaalchise kan VOA'n gaafate bakka bu'aan mootummaa Tigraay Yohaannis Abrahaa akkas jedhu.
In fact, one of the unique traits of the Tigray army is its unshakable principle of civilian protections. The government of Tigray has offered an independent investigation to me.
Dhugaadhu bachuudhaaf amala addaa waraana Tigraay keessaa tokko qajeelfama eegumsa siivilii cimaa ta'e hordofuusaati. Mootummaan Tigraay qorannoo walabaa gochaa ammeenyaa raawwatame hunda tilmaama keessa galche akka geggeessamu gaafatee jira.
Amnesty International fi Human Rights Watch dabalatee dhaabbilee mirga namoomaa naannoo Amaaraaf Tigraay keessatti gama tokko tokkoon isaaniitiin yakka dhala namaa irratti raawwatame saaxiluu isaanii dubbatu. Shamarreen waggaa 21 kaadhimaan ishee erga isheen humnaan gudeedamtee booda kaadhimummaa isaanii akka addaan kute dubbatti.
They gang raped me in my vagina and anus.
Qaama saalaaf teessuma koo keessa gareedhaan na gudeedan taa'uu hin danda'u yeroo mala fincaanii fayyadamu dhukkubbiin natti dhagahamaa jette. Hawaasa isheetiin kan moggaatti qoodamte yoo ta'u amma barsiisa mana barumsaa ishee duraanii waliin jiraatti. Lafti ol ka'aa Itoophiyaa bareedina isaatiin kan beekamoo ta'aniif erga waraanni biyyattii baatii muddee keessa xumurame as baay'inaan nagaa kan qaban ta'uu isaaniitu mul'ata. Garuu miidhaan qaamaaf dhukkubbiin ni jira. Dubartoonni bara darbe baatii hagayyaa hanga adoolessaa gidduutti humnoota adda bilisummaa uummata Tigraay yookaan TPLF kan naannoo sana weeraree tureen humnaan gudeeddiin irratti raawwatamu himan. VOA'n dubartoota 14 magaalaa Marsaa, Waldiyaa, Gaashanaaf gandoota magaalaa Laallibalaatti dhiyoo jiran keessa jiran haasofsiise. Yaaddoo nageenyaaf jecha VOA'n eenyummaa isaanii akka eegu gaafatan. Kan lubbuun hafan tokko maanguddoo waggaa 70
Mandasaa dorgomee wucinaa
kan
Isa waliin akkan ciisu na gaafate. Anis akka kanan gooneen kadhadhe maaliif kana gochuu barbaadde jedheen deebiseef ati dargaggeessa ani immoo umriin koo harmee kee ta'uuf ga'aadhan jedheen jedhan. Haati ijoollee 6 tokko loltoonni sun guyyoota 6 of bira isaan tursuu dubbatu.
One of the 19 soldiers who raped me came to my home. He hit me on my waist and tied my hands behind my back. One of them raped me there in my house.
Loltoota 19 na gudeedan keessaa tokko gara mana koo dhufe. Mudhii koo irra na rukute harka koo dugda koo duubatti na hidhe. Isaan keessaa tokko na gudeede achuma mana koo keessatti. Sana booda isaan waliin na fuudhanii 71 nyaata malee na tursiisuun guyyaa guyyaan na gudeedan jedhan. Narsiin hospitaala Waldiyaatti argamtu tokko dubartoota humnoota Tigraayiin yeroo naannoon isaanii weerarame gudeedaman jedhan 10 ol ta'an yaaltee jirti. Gabaasni bara kanaa Amnesty International baase akka jedhutti naannoo Amaaraa kutaalee kabiroo keessatti humnaan gudeeddiin bal'inaan raawwatamuusaa ragaan jiraa jedha. Haleellaan kun garii gudeeddii jumlaa humnoota Amaaraatiin Tigraay keessatti raawwatameef haaloo bahu akka ta'e kan amanu yoo ta'u gareewwan mirgaaf falman bal'inaan gabaasaniiru.
We are doing this because your forces are harassed. And they have did this to our women, to our mothers, to our sisters. It's not a justification.
Kanaka gochaji rumnoni ke san kanamara yukan umniti sabiya Ethiopia dubartota ke nyerati hadori ke nyerati oboleti wan ke nyerati wan kanara watani fijeran. Kun haka debisun tau.
Gabasa gudeddi TPL fin raawwataman jedhame ilaalchise kan VOA'n gaafate bakka bu'aan mootummaa Tigraay Yohaannis Abrahaa akkas jedhu.
In fact, one of the unique traits of the Tigray army is its unshakable principle of civilian protections. The government of Tigray has offered an independent investigation to me.
ጉጋዱ በቹዳፍ አማረዳ ወራነ ትግራይ ከዛ ተኮ ቀጀል ፈመ ጉምሰ ሲቪሊ ጭማተ ወርዶፉ ሳቲ ሞቱማን ትግራይ ቆረኖ ወለባ ጎቻ መኛራው ወተሚው እንደክል ማማከ ሰገልች አከገጌ ሰሙ ጋፈተጅራ
አምነስቲ ኢንተርናሽናል ኢፍ ሂዩማን ራይትስ ዋች ደበለቴ አብሌ ምርገነሞማ ናኖ አማራፍ ትግራይ ከሰጥ ገመተኩቶ ኮንሳኒቲን የከጠለነ ማረትራ ወተሚ ሳጥሉ ሳኒዱበቱ ሸመረን ወጋዲግ ደሚቶኮ ካዲማንሼ እርገሴን ሁምና ጉዴ ደምቴ ቦድ ካድሙማ ሳኒ አከዳንኩ ተዱበቲ
እናይን ጉዴ እነሱ ካው
ቃመሳላፍቴ ስመኮ ከሳ ገሬዳነ ጉዴደን ታኡ እንደንደው የሮመነ ፍንጫን ፈየደም ኡኩቢነት ተጋማ ጀቴ ሐዋሳ ሸይቲን ከልሙጋት ቆደምቴ ዮተው አም ፐርሲሳ መነበሩም ሳሼ ዱራኒ ወሊን ጅራቲ ስርን ገዳ ዩኔስኮ ተከገልማው ቆደ ኦላና ከንቀባተን ዱአም ቦቆቹ ቆረታ ሴናፍ አዳ ኦቡሰንታዩ ቶሌራ ላልጅ ሱራን ገልሞ ዳዊት ገባሰኑ ኤርጌቱር ረዴቢን ይስነገይስፍና
ኦቦላና ተሾሜ ቢሮ አዳፊ ቱሪዝም የኦሮሚያት ቆረታን አዳ ውጥተደርበ ካነ ቆረታ ሴናፊ አዳ ኦሮሞ ከታን ኦቡስንታዩ ቶላቀና ቦቆቹ ይመኒ
ናኖ ጎዲና ጉጂ ናኖ ጎዲና ጌዲዮ አከስማስሉ ባቦር ይተጀታ ትረኒ አቺኒሞ በርኖተሳኒ ዲግሪ ለማፋውጂ ቹዳፍ ዩኒቨርሲቲ ፍንፍኔ ተመስ በርኖተ ሴናቲኒ በርኖተ ፍለተኒ ጅሮ አቺን በወደገረ ቢሮ አዳፍ ቱሪዝም ይጥፈኒ ኦጌሳ አዳ ተውዳን ኦጌሳ አምባሶዴ ኦጌሳ አዳ ኦጌሳ ሴናስ ታአኒ ጊተገረጋራ ተጅታ ነመትሮኒዳ ከነመሌ ሶቦሲንታዮን ቢሮ መሰነከሰቲ ሰደርካ ኢታና ኢታና ቢሮ ታአኒ ቢሮ አዳፍ ቱሪዝም ይጀጌሳ ትሮኒሩ ሆጂ ወን የሮ ኦጌሳ አረትሮኒ ሲሮ ገንሰረትሮኒ ሲጋቦሲንታዮን ሆጂ አሻራተው ለሎታ ደርቡ ሄዱ ለፈካኒ ከንደርበን ነማ ባይ ኦፍ ኢንቤክሲስ ነገሩ ሞጂ ጉዳ ሆጂ ተኒ ለሎታ አፍሪክቻታኒ ደርባኒ ዳቦሲንታዮ ተላ
ኦቡስንታዩን ከሱማጅዱ ቁራታና ዳኩን ወቦተ ኩደጃንዱን ጋፊሰር ነገዳ አምባሊሴና ጀርማያ ሞቱ ሞታቲ ገልማው ቀበጅቹ ወረጋፈቴ ፊቱም ሳቱረከሳ ወረዱራቲ ጀቹንዱበቱ
ኦቡስንታዩን ጂባየ ኡመን ኦሮሞ አርጉፊ ነርግለ ባየ ታውጀተኒሯ ተውገሮጂ ቀበተማ ጉርጉዳ አንሲካሱፊ ጣሎኒ ቦሪፍታኖ ኦቡስንታዩ ከንትያደቱ ከሳ አምባሌ ዩኒስኮቲ ገልማ አንካን ቀተማ ዳፊ ቀበተማ አንታን ታንጀብለንደ ታንጀብል ካልቸራል ሄሪቴጅ ካንጀደን ሰና መልካ ኮንቱሬ ፍለቹ ደንዴሳ ድሬ ሼክ ሁሴን ሆልቀሶ ፉማር ፓርኪ ጋር ወንባሌ ሰነደካድ ሜሱማ ዩኒስኮ አከገልማው ፍነመዳንዲ በነኒ ኢተዴማ ትሮኒ ፕሮሲንሳ ለፈረዴ ረቴ ወጎት ሄዱ ሀብረት መሌ የሮጀል ቀባቲ ቢያደነ ከንካሰኒ ሞቱማ ዳብዴ ሰኒ ሞቱማኒሞ ዩኒስኮ ዳፈካ የርጉ ሰነደካድ ሜሱማ ወጅተኒሩ ለመፍዋ ወስንታዩን ስንገዳ ኩኒ መርሳ ለመፋረክ ከኒ ዩኒስኮቲ ገልማ ያካ አምባ በከቦዋ አምባ ደለነማ ተኤ የሮደር በተንገልማ የሱን ወጋ ኩደ ጃዱራ ወስንታዩን ጀልቀበኒ ዩኒስኮ ዳፎጋ ይርገን ራኮ አበታ አባታ ይታቆረኖፍ ቋኖ አምባ ለኢትዮጵያ ብረቱሬን ስርሚሱም የሮሰና ገልማው እንደንደኝ መርሳ ለመፋዳ በረኩማ ለማፍ ኩደጃ አካላኮ ሰፈረንጂት ስንገዳ ከዴቤ ገልማ ኦፊስ ሶቺ ሳንጎደኒ ስንገዳ አዳበተ ሞቱ ሞተ ገምቶ መኒ ዩኒስኮቲ ገልማው ደንደጅራ
የሮ ስንገዳ ገልሜ ሱፍ ጨራቃ ቱራን ካነ ከሰትሲ ዋኑብስን ታዩን ከሰደርበን አከሰቲ የሮ
ከሰቱ የሮ ስንገዳ ወጋ ኩደጃ ድሮ የሮ ገልማው ጀሩቲ ዋይ ምርጎተ ዱበርቶታ ከናወል ቀበቴ ዋይ ምርጎተ ጠለነማ ከናወል ቀበቴ ዋንጀዱ ፈይል ካንቴ ለማፋሞ ጃራ ኩደጃ ፋከይሰ ስርኒገዳ የሮ በበልና ኦሮሞ ሰና ሰቦተባይ ቡቅሰን ጀደኒቲ ካን የሮ ሰና ገዳነ ከንገልሞ ፍኔፊ ቃምኒ ብራን ረት ጃረሜ ስርነገዳ ሂማታቱረ ይሰከነ ቡሲንታዮን ታአኒ ቢፎ ኦጉማቲኒ ሃዩተ ኦሮሞ ሄዱ መሪስ ሱዳን አከሚን ከሰባነ ከንጀዱን ማሪታ መኖሮባይ አከፊቲ ድራኮዋን ቻሌንጂ ወጎታ መከነ ከሰደርበኒ ስንገዳኩን ወጋኩ ለጃቦዳ ከገልማውፊ ሆጂውን ብሮስ ብፎከናኒ ከንጂ ፈታቱረኒ ዳብስንታዮን ከነመለስ ስርኒገዳ ስርነበርኖታተ በረቶኒ አንኖሮሚያፊ ናኖሌውላ ኦሮሚያ ኩታቶቆ አንገሰደቲ ከስግራን barumsa kana duudhaa Oromoo kana indigenous knowledge ittiin Oromoon obbulchaa ture kana riqicha ta'ee dhaloota geggeessuu danda'u akka baratamuuf yaada kana ka'umsa godhatanii mootummaadhaafis dhiyeessuudhaan egi mootummaadhaaf dhiyeessanii fudhatama argate immoo kitaaba barataa qopheessuu, qajeelcha barsiisaa qopheessuu, siilabas barnootaa qopheessuu irratti adda durummaadhaanii nu waliin ta'anii kan hojjetaa turan obbo Sintaayyoon nama jabaadha. Manni murtii aadaa yeroo darbe naannoo Oromiyaa keessatti hundeeffamaa bahe kun yaada ka'umsaa obbo Sintaayyoo fa'aa wajjiniin kaanee isaan nu dursuudhaan hojiin kun akka milkaa'uuf ga'ee guddaa taphatanii jechuudha obbo Sintaayyoon.
Obbo Olaanaan sirni gadaa UNESCO'tti erga galmaa'ee bu'aa sabnii fi biyyi duudhaa kanarraa argataa jiru dabaluu simanii sichis sirni gadaa kun saba keessatti akka dagaaguuf biiroon aadaa fi tuurizimii Oromiyaa ni hojjeta jedhanii jiran. Direktara Taana Inistitiitii Qorannoo fi Qo'annoo Oromoo ka turan obbo Sintaayyoo Tolaa Qanaa kan dhalatan Wallagga Baatti yoo ta'u Yuunivarsiitii Finfinnee irraa barnoota seenaatiin digirii jalqabaa fi lammataatiin eebbifamuu isaaniis ragaan biiroo aadaa fi tuurizimii kan naannoo Oromiyaa irraa argame ni mul'isa. Gabaasa sagalee Ameerikaaf Galmo Daawit Finfinnee irraa.
Naannoo Beenishaangul Gumuz aanaa Dibaaxiif aanaa ollaa sanaa bulan keessaa kanneen jiraatan lammiiwwan dhalataan Oromoo ta'an Baatee Eebilaa gara Boodaar jalqabee humnoota mootummaatiin mana hidhaaf qe'ee ofiirraa buqqisamanii bakkawwan adda addaatti qubsiisamuu eegamaa jiru jedha jiraataan aanichaa keessaa kanneen VOA dubbise. Kanneen hidhamaniif ajjeesaman jechuunillee dubbatu aangawaan aanichaa tokko immoo yeroo walitti qabamuun jiraattotaa kun taasifamutti humnoota hidhattoota nageenyaa booressan sakatta'uudhaa fi jedhu namoo daandiitu dhiyeessa.
Jiraattonni aanaa Dibaaxii sodaa nageenya isaaniif jechuun akka maqaan isaanii himamne gaafatan humnoonni raayyaa biyyaa dhuma Baatii Eebilaa keessa yeroo ayyaana Faasikaa hedduminaan aanaa Dibaaxiitti bobba'an jedhu. Jiraataa aanaa Dibaaxii ganda caancoo ta'uu isaanii kan nuuf himan namni tokko akkanatti nuuf ibsan.
Humni ittisa raayyaa biyyaa aanaa Dibaaxii ganda gaalessa dirduraa galee maaziyaa gaafa bultii 16 faajigaa ture gaafa bultii 17 hini diigee aanaa Dibaaxii ganda qorqaa jedhamu hin aseenee aanaa Dibaaxii ganda caancoo jedhamu sana hin aseenee namoota hedduu hin qabee niidee dureebee gaafa bultii 18 maaziyaa jechaadha aanaa Dibaaxii ganda caancoo isaarraa seenanii dhaqanii mana namaa gubuu jalqabanii achumaan namaa. Sadi aanaa Dibaaxii naannoo Geeshee jedhamurraa akkuma kanaallee ajjeesanii aanaa bulaan ganda Gongoo jedhamurra gaafa 18 dhufanii gootii fitii jedhamurra dhaqanii uummata maaddoo faajigaa nyaataa jiru irratti dhukaasa bananii bitaa tokkoon ajjeesanii mana namaa 10 olii dhubanii qabeenyi keessa jirus barbadaa'ee mana kan dhufeeraa bishuu micaan talaa durbaa barnoota fittee eebbifamtee teessuu. Rukkutanii amma Baahir Daar hin jirti rifeeriidhaan yaalamaa jirti warqee giraama 10 fudhatanii qabeenya callaa 85 fudhatanii mana keessa micaa baay'isaa taaddalee jedhamu abbaa ijoollee lama hin ajjeesanii sirrii 180 boorsaa isaa keessaa fudhatanii abbaa qaban suphanii sarmuu jaldeessoo mana lamatti jalaa gubatee sirrii 16 achuma keessaa hin gubatee qodaan manaa guutuu sun kan dureeraa sunis mana lamatti gubatee kootii fitiirraati. Aanaa Dibaaxii ganda Giiboo jedhamurra dhaqanii akkuma kanaa mana hin gubanii nama ajjeesanii ittuma fufanii immoo achumarraan guyyaa baay'ee utuun turiin aanaa Dibaaxii ganda caancoo jedhamu gootii taachi gimbii laayi gimbii jedhamu laayi geeshee taachi geeshee jedhamu caancoo gishgaaraa hunda ishee buqqisanii aanaa Dibaaxii ganda gaalessaa magaalaa sheeratti walitti sassaabanii. Qabeenyi namaa bakkee kanarratti hafe.
Jiraattonni manneen isaanii keessaa humna raayyaa ittisaatiin guuraman jedhan eessatti akka walitti qabaman kan nuuf ibsan immoo jiraata aanaa Dibaaxii ganda gaalessaati.
Magaala gaalessaa qorqaadhaa fi barbaritti kan namni walitti funaanamee inni kaan karaa dhumarra daandii konkolaataa akkasitti walitti qabamee jira inni fira qabu fira bira mana tokko keessa nama 20 nama 30. Daa'ima 10 kan qabu jira namni tokko kana fuudhatee dhaqee namarra kan ciisaa jiru jira kan immoo sharaa buufatee fayyaama daandiirra kadmatti jiru jira.
Uummata qeerraa buqqisuun kun dhalattoota Oromoo qofarratti kan fuudheffate jedhu jiraattonni kun. Uummanni torbaneeniif manaa qe'ee ofiirraa buqqee horiif qabeenyaa isaallee dhabaa jira jedhu jiraataan ganda caancoo.
Uummanni ganda garu kamuka enju ummani gosa amarate gosa sinasha kante kamuka enju ummani mukai ko nori kadura torballa ma kidan torballa jibitu gan waji ko gudatta ba ko kayarna kuyala madari yatanjedu enni manatta remmo enzana fama ummani kunji jedamu ittinamme kadenya nama hori nama inofa wadamana ke sajju enzana fa dangahin burata namni ummata oromo ko hasenta de bakka to ko nuwata de tisa bande bakka to kozana de tesi ajirradi densa dagi ga lama garibare kanarga me rukutama into a dualle pula nilla kanni nawale netti fama kana to darama kutta lama de yettira kare kanju
ege ibla digdemi afuriti as mita aganut sandu biznet takkabe jiranis akkanat tarre san jiratan ana dibati ganda canco kun
Jadi, lubun ikhdan ishan kena kita terbela, mana gubatu, mana syantan itorba on, kena kita tik adanya dapat tanggam baru, mana gubatu kena duka, gubatu adanya nanti mana tak boleh sahaja buat, kontrol tu cuma sampai gubatu, kerana rakyat pun dah kena kita jira. Amma namni gindi di dataji minju, namni mana syaitan si dataji minju. Jolilem, boyu, bukau, agara bukau, digam sabra, agara digamu, buwetu, agara buwetu, digam namna dia maju.
Namun nisani amani fajje samanjeran, gare motu manshane tinjeru warana bili summa oromo deggertu. Hidata swali inkablu jachun akkatayet karubbatan jiratankun, namun nagam mahir ajran yotik katil ibbafsadde tamakataan eran.
Ana di bazi ganda gale taji namu, mana barunsa juneri sisi, mana polis jajat yotik kate, namota ibbafi kadeta makkabari ganta at, bidamani jirukkabarunni, naggarunni, magara gale taji da nana di bazi kesa, ana pulan ganda gongo bae, isinishaneda, isinabao da jachutani, namota kana kabani, suki sari kesa kabani, saati kadra kabani, reti tikadra kabani, muna kesa kabani, nama gabade mu nama kota su nama jiratu, nama kasi diganisan kabani hidajilat.
Himan najra tonni du bisnet e sankana fakka de dikennan, angawota ani chafde de bisnebil bileyu, maayirrat kanu targa churandenye, ittigafatamat immoto communicatione ani cha, obbabbebe gennati kofa. Umni raya tisabiyya ana sanit bobbo unsa ugata ukarubbatan obbo abbeben, hira tota shane ummata rakkisajiran riratto operationi yokani mo sakattage gesu fijadan.
Shane nama kif, mota kana kif kaini ursi jiratu, jadi dia tiba yang sehari ke selia mundan dam. Dan orang orang tiba tiba ibu kehiran nak sehari dan tiba ye pura kami jahat laga tiba kira tiba ye tu je rumun sekali ama awar sekali ama mana orang nuskana berbu tak kena tiba ye kehiran. Jadi shane shane bicara tu pun dalam gundi sekasuma. Mata wan tiba ye aksu. Saya ni sih sekatur pada form awal ni, mana? Namu terbalas pun, namu tertipu bodoh ni. Rasa kau sesama macam ni. Ini merasa, dia ramu dia sedih. Tukar tu kalau mati operasi macam mana? Namu tersingkir sa. Nampak kesannya gula dosa. Karena ni deh ni kau ni lecith ni nampak ni nampak kesannya betul orang itu. Operasi ni jika jero video kesan dia gula, mana? Jika mana jira.
Jiraattonni garii qeesaanitti deebi'anii jiru kaan immoo yeroo dhiyootti deebisamuu jedhu Babbabe Gannati hoogganaan dhimmoota koominikeeshinii mootummaa Aanaa Dibaaxii ta'us garuu waa'ee namoonni hidhamuuf ajjeesamu akkasumas manneen gubachuu ka jiraattonni mataniif deebii kennuurraa of qusatan dhimmoota akkanaarratti ka deebii kennuu danda'u humna raayyaa ittisa biyyaa operashinii gaggeessaa jiru jedhan. Himannaa kanarratti deebii mootummaa daran argachuudhaaf aangawoota mootummaa federaalaa kanneen akka ministeera dhimmoota koominikeeshinii mootummaa fi ittaanaa isaanii akkasumas waajjira poolisii federaalaa fi aangawoota naannoo Benishaangul Gumuz kanneen akka itti gaafatamaa biiroo nageenyaaf itti gaafatamaa biiroo koominikeeshiniitti guyyoota shanan dabraniif deddeebisnee bilbileyyuu ka deebinuuf kennu argachuu hin dandeenye dhaggeeffatoota keenyaa yoo deebii arganneef sagantaa keenya fuulduraa keessatti dhiyeessina.
Raadiyoon Sagalee Ameerikaa sagantaan Afaan Oromoo galgala keessa sa'a lamaaf walakkaa jalqabee hanga sa'a sadiitti sanbataaf dilbata saatalaayitiidhaan. Sagantaa dabarsu kanarraa asirratti raawwata. Kan isin keessummeessi Antoo Jubee Horaati. Qophii boriitiin walitti deebina. Nagaatti bula.